ki a kotahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā. Hei te weekend e tū mai nei, ka tū te pai kōrero o Real Talk. He kanohi ki te ato tātou kai kōrero e whai ake nei i te ao pai pā pāho papori. Ko ia hoki te kai whakataki i te hōtaka. He hōtaka hei whakaawe awe i te tini, hei whakakipa kipa i te mano. Hei whakawhānui ake i ngā kōrero nei, e mihi atu ana ki tō tātou kai kōrero e whai ake nei ki a Kino Crystal. Waihoki ko tetehi wā ana ingoa kārangaranga ko Kahungunu MC. Tēnā koe.
Tēnā no koe. Kia koutou rā e tū honohono mai nei ki tēnei o ngā reo irirangi Māori. Tēnā no koutou katoa. Māori ora.
Māori ora. Tuatahi ake e Kino. Tēnā whakamāramahia mai tēnei hotaka o Real Talk.
Tēnā koe hika, ai, e tikana wāhai nā kōrero i te tīmatatanga, ana, he kaupapa tēnei, tuatahi ana, hei whakaawe awe i te tangata, e noho i tana tōke aopea, e noho ana i tana rangirua, nā te mea, te tukomaha o tātai e whakaaro ana, kai tino hoke mātai me tātai nei kotahi. Hoi anō ko tēnei kaupapa e tūwherana i tērā tātai kia tātai, e kore koe e noho i tō kotahi mena he raru, he take, he kohe te he amuamu rāne ki te haere e pāna ki a koe anei wetahi kai kōrero hei whakamāra mātu kia koutou o kia tātou i pēhea tā rātou eke i pēhea tā rātou kaupare atu i ērā o ngā āhuatanga taumaha hāruhu rukiruki nei ka taumai ki runga i a tātou tēnei ao. Nā reira, koina te puku o tēnei kaupapa, he kai kōrero katu ki te whakaawe awe, ki te whakakipa kipa, ki te whakaoho oho hoki i te hunga e noho ana te rāpa i raro i tētahi kapua pauri.
I a koe e kōrero ana mō ngā kai kōrero, tēnā whakamohio mai, ko ai mā ka whai wāhi atu ki tēnei pai kōrero?
Tēnā koe. Ai, kei te rongotonu mai koe ki a ewe hoa?
Ai, kei te rongotonu.
Rawe, ko tāku noi hona te mea i tīni te wāia nei ki a rongo mai koe i mārunga i te. Ai, koe nei, hoi anō. Ai, whakautu i tō pātai, kia koutou e whakarongo mai nā. Koe nei o ngā kai kōrero. Nā te mea, he wahine a hainu roto Ngāti Kahungunu. He waimari anō koe, hoa mā, kia tau ki roto i a Ngāti Pātua, i a Ngā Puhi, i te wiki e tata nei. Ko wetahi o ngā kai kōrero, tētahi ana ko Matt Brown, rāewa ko tana makau. Rāewa tahi e kōrero ana mo te kaupapa, she's not your rehab, ne? Ko tērā e kōrero ana mo ngā hoa pūmau, ne? I wetahi wā, ka whakaaro ake te tāne me te wahine ko tō rātou nei hoa he rehab, ne? He rehab mā nā reira, anā kai te taimai te rātangata. Anā ko tētahi atu ko Jess Winyard, koia tētahi tangata korikori nei, i rapu aia i te aratika i te ao korikori. Tētahi waku tino hoa ko Pānia hoki, Pānia te paiho. Koia tētahi o ngā wahine ka kite koutou i aia i tana whārangi wahine, toa wahine. Oi anō, ko tāna kaupapa matua e hoa mā. Ko tāna e api atu, e poipoi, e aki rā nei. I te hunga mā tātahi. Nā te mea, e ai ki aia, tokomaha ke nei ngā rangatahi, ngā taiohi, e tai mai, e wai atu ki aia. Nā te mea, kai te hehea rātai, kai te noho rātai te ao, te whakamumuri. Nā reira, koe nā tāna, hei aki, hei poipoi, hei manaaki, i tērā hunga.
Kā rawe hoki tērā
hunga. Ai. Hoi anō tōko rima, tōko ono pia ngā kai kōrero. Ai, tōko ono ngā kai kōrero. Me tētahi kai waiata ko Lucy Johnson tērā. Hoi tētahi o ngā kai waiata unestablished ni, hoi anō. He independent artist tēnei, me te ātāhua, he reo waiwai ā tōna, so yeah, koina.
Ki o whakaaro, he aha te hirahiratanga o ngā huinga pēnei, pērā i tērā?
O, patai pai te re, wa, ko tāku, nā te mea kei te noho, kei te whakaro ake aha ki te ao hangarai nai nei, nā te mea kei te noho, me poro tā tātai nei koro, he āhua ao taratahi kē tērā, aha kua kei te, tū hono hono mārunga i te purangi, ā tinana nei, kei te noho te rā tangata i tana kotahi ni, te rape maku tēnei i te reo Pākehā, sa e te whānau, warai, love about this kaupapa is that it actually unites people to re-engage with tangata ki te tangata. With our aohangarau these days, e te whānau, I think we get a bit caught up that, yeah, we are connecting online, but if you look at it, tinana nei, kei te noho koe me te, ki tō kotahi. And sometimes the digital world is, kārehe ao pono, ne? And this kaupapa actually gives real people with real stories and real outcomes and real experiences. And he kōrero tērā i Wanganui a tātai te ao Māori, kārehe te akoranga i tuatū i te whēako. And that's what they're sharing with us. I think with us as tangata, ahakoa Māori mai, Pākehā mai, hainamana mai, we relate to those who share their experiences, whether it be through trials and tribulations, but how they overcame them is the ngako or te kōrero. So that our tangata in the audience not only get to hear what they went through during that very hard time, but how they overcame it too, because a lot of our tangata these days see no end to their depression or whatever that they're going through. So I believe that this forum and this huinga is something that kind of it opens that door up to those who are in that aisle, but also makes them feel welcomed and safe. It creates a safe space for those of our whānau experiencing some of those taumahatanga or uauatanga I tēnei ao. So yeah, koina tāku.
Tēnā koe e kino me moera whakamahuki au, hei whakatepe ake i a tāua. Kōrero mō te hunga e hiahia nei ki te mātaki i tēnei pai kōrero. Kā tū ki whea, kei whea te wahi kia hokona e rātou ngā tikiti?
Tēnā no koe i tērā, whai e hoa. Nā rere e hika mā mena ki te hiahia koutou te haramai, ki te mātaki. I te tautoko rānei, kei tāmaki makaurau tēnei kaupapa e tuana ki Altea Centre. Ka tuwhiranga tatau i te kotahi karaka, ka timata tēnei kaupapa i te kotahi karaka. Hoi anō, ka tuwhira, ka hua ki te tatau, ki a koutou i te haurua mai te rānui. Te kaumārua o Noema, which is a Saturday e karema. Ki te hehea koutou te haramai, koutou rā ngā rangatahi i waenga i wenei tau te kaima rima ki te rua te kaima rima. He kore utu mā koutou, he kore utu, it's free. Free for all of our rangatahi age between 15 and 25. Tēnā tirohia te paipapuri or real talk, kei reira tētahi QR code, scan ia koutou ngā rangatahi, ka ahe koutou ki te tiki wera tikiti kore utu. However, to the rest of our whānau out there, if you are wanting to purchase tickets, you can go to www.realtalk.co.nz. The website again is www.realtalk.co.nz.
E mihi atu ana ki a koe e kino i tō kaha ki te whakawhānui ake i tēnei kaupapa, hei whakarongotanga mā tātou. Tēnā koe.
Tēnā nō koe, tēnā nō koe tō katoa.